Anatuambia, kila anatuambia ni kwamba pesa hakuna. Lakini hatuamini kwamba pesa hakuna kama sisi watu wa staff, kwa kuwa PMG is hiring people, is recycling people, wale walikuwa wameenda nyumbani wamerudi. There are a lot of stalled projects. You can even walk here. Unaweza tembea hapa nyuma utapata project boxes, and that is our cash cow. Project ya sanduku, masanduku pale ilianza kujengwa about 3 years back. Haijakamilika. Hapo ndio tutakuwa tunapata pesa. Our PMG also came with a memo sometimes back, akaandika atakuwa kutakuwa na austeric measures that is going to cut cost or to cut the costs of kile kitafanya tusilipwe. Hakuna kitu kimefanyika. No, he has not effected this. Our PMG is ever out and about. He has done nothing. If kama ana hire, which means he can pay us, and therefore hatutaki kuamini ya kwamba hakuna pesa ya kutulipa. Hatutaki kuamini ya kwamba hatuwezi. Tunakatwa mshahara, tunakatwa bank loans, hairemitiwe, they don't take it, hawapeleki kwa bank. Saccos tunakatwa, haipeleki kwa saccos. Hakuna mahali tunaweza kuenda hata kutafuta loan, maybe kama tujalipa mshahara, ili tuende tulipe rent, ili tuende utulipia watoto wetu shule. We are stuck, and he knows that we are stuck. Leo hii watu wanalalamika, watu wanalala katika hizi masanduku. Sanduku zetu kitembea hapa jioni, I want you to go around at night, you'll find people sleeping there. Ni kwa sababu gani? Wanalala hapo ni kwa sababu manyumba zao zimefungwa. 5 months bila kulipwa mshahara, I don't think hata wewe you can convince that landlord ya kwamba sijalipwa mshahara 5 months. Anataka tukuje kazi kila asubuhi. Ukichelewa unaandikiwa barua show cause why hujakuja mapema. Hataki kujua, even the management hawataki kujua tulikuja kazi namna gani.